I'm gonna say it one more time. Yes, I love you. Yeah, yeah. Sitokuwa chenowe. Nipenzi lako naitaji nane. Nasema sitokuwa chenowe. Nipenzi lako naitaji nasema.
Mina love, mina love, mina love, mina love the way you love me.
My baby.
Mina like, mina like, mina like what you do me do me.
Amke nini menza kupendo. Tena napendwa sana ila tasi jai oa. Muneza jinyonga mana simuachi leo ala kesho.
My G baby, my G baby, my G baby.
Akivu lie,
my G baby.
Akimi penzi wewe na shinda kwa sim. Akimi penzi wana sema ningie gym. Akimi penzi squeezini menza kuwin. Meletea wivu ex pamela shanza kusim. Kujai pata umesubiriwa. After job kama saji unatuliziwa. Na napadaye kujikoni umeandaliwa. Lights off, kitandani unatandikiwa. Ay.
Mina love, mina love, mina love, mina love the way you love me.
My baby.
Mina like, mina like, mina like what you do me do me.
Amke nini menza kupendwa. Tena napendwa sana ile tasi jai
ona.
Mwana simu achileo